Ndiani ndi kumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Mama 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 hi. Mama 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 hi. Mama 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 hi.
Ana wa fresh. Okay. Wiga paise wasa kupasa station. Jola ya saloon dinka galo wela session. So jule nchigwanda loli nalilago question. Bano baso sinapuma bano pana jenga passion. Iwe unali sweet in a test ya manjimu. Ine dinali pepa lafu ya kwenali klimu. Jima side chick jistyo kagubanga timu. Jai levo ya mpana honi inali theme. Unga jidwa kupiga ima siwa yose line. Haga fusa manebo mkango ya nkazili fine. Paspa njima uguli langu mwede zikale fine. Natoma ndiwe mtu kwa mundi vendi kamati.
Kuna chumba wango rangoni na jibwezi watitana. Sobano hini likwine wanji mtingo na sowajo wili ngula. La 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 la. Wezi lango, give me one more chance. Ndigo gonde, siza uzuza ntima wango. Ineo. Wezi, wezi, wezi. Wezi lango, give me one more chance.
Sanduka breadwinner Dikaga siya breadwinner. Unapuwa mwejikuwa ndipo mwene ndinango njuta. Pewanga nalipeti Dabdedi abadura. Inalimpeni goma zomwe ninkapanga. Pasose zomwe ninkapanga. Jikonji jatu jikwelele tijipangeli stop. Nizi sunga ntima wako ndilole ndikale stop. Ntima wako sinza plega ngati please on this coffee. Ujibange nice cup ujitengeli mozi coffee. Ujibude love we are too strong. Ngati my four man. Wole difiga.
We
Zaba mwamba pa malawiwanga.com.